Wasankara comme les gens le disent.
Wasankara hanu himbe bi'iri dum illa jamanu lamido sultan hana tari Suleiman bibbe lamibe e be sarobe mu en godi sembe e lamorde de enda kan en no nyande fu gade julde jura garta neddo mabbe fu nyemmina ko baba mudum wadi der lamorde nyande gon wakati lamido o enda yi fowtoyde sai onani olko no wada onani mone majju gan neddo no yawo bernejo o wurti sai o tawi ko bibbe makko e bibbe himbe faada makko kan en gonno gada dum den o riwibe be burti be jehi yasin wadode fijirde de enda to baade alalo tawa handen do enda himbe hubere den jonka e jawto to kirdo harton fu sai daro dara ko be goni be gada dendu inde wasankara de itta do enda zender batugo wairi himbe gi'a wasankara no wadi hitano duubi ujunere e keme jeenay e la soji na e jeegom wakati festival wadano do enda
zender
no e un sirioro batu wasankara gu.
Le Wasankara se prépare 5 mois aussi.
Lebi joy na jeegom fadde nyaloma batugu enden wadete den himbe jamete kiryo batugu enden no wodi warobe ballire himbe be enden ko wattani batugu enden beegino idun subodu nyemmino lamido jubalo ondu sai wakati fu wara dar der burtaki lamido o enden ko heba ko nyemmina e makko yaadu makko no o jodoro nano o holto nondu faham ardido leedi kandu idun tefa nandudo he makko potudo mo dardi wakati jidi enden ni darmu sedere ade hakkilo himbe neddo fu tafatana wada ko holla bileeda ko wadda ballam ko watta batugu enden wela beegina himbe dun sabi ko neddo fu no tittinkini yebare wala der
sa contribution
wa sankara fina tawa zender no donno majja noy du wada ko fina tawa o himbe garta hemu o sembida
pour renaître cette activité
lamido damagara no hani non wattude daade yaade e ministère kawjido filla sembin inde fina tawaji himbe ko sembin dina batu wa sankara gu dan wa sankara o ende nino beegini no wada duni fa handen yilaru dara kulle tariki wada sembe der cekantaraaje leedi meden dan ko watta himbe ujunere no baawi gari dari batu fina
de placer plus de 1000 personnes.